Sarafina.
Hey girl, you know.
Kwenye mapenzi kuna vingi unanidai.
Conscience.
Ujanja sina. Nachopata toka kwako sijawahi. Unanilinda siku za baridi sikatai. Bebe. Mapenzi ya dhati bila tambiko. Udari msafu umefunzwa miko. Ukiwa mbali na misima diko diko yako, yako. Sidanganyi, mimi na wewe ni mwanzo mwisho. Milele pamoja tutenge kifo. Treni kigoma nimefika mwisho mama.
Me not change mind. Pretty face and the bumper. Small waistline. Ring up on the finger. Me now waistline.
Baby, you got me looking and listening, thinking about you and me.